okutandikira Musaza Busiro abadde akulira ebyobulamu mu district ya Kisoro Dr. Emmanuel Mukisa Muwonge yaddaki asibudde obuvunaanyizibwa n'abukwasa Dr. Mathias Lugoloobi abadde akulira eddwaliro erya Kisoro Health Center 4. Mwabadde nga wayo yafesi Dr. Mukisa Muwonge amaze emyaka 25 mu district ya Kisoro agambye nti asomozeddwa ebintu bingi naye kisinze okumunyiga bwe butaba na ddwaliro ddene erisobola okukola ku bungi bw'abantu ababeera mu Kisoro.
Dwaliro ly'Entebbe naye lyasomusibwa ne lifuuka Regional Referral Hospital. So essaawa eno omulanga gwe tukubira gavumenti ogutakungula gwe kulabika nti tufuna eddwaliro eddene mu disitulikiti y'e Wakiso, era nga disitulikiti tumaze okuteekateeka eddwaliro erya Health Center 4 ery'e Wakiso. Tuwandiikidde gavumenti enfunda nyingi ne minisitule nga tusaba eddwaliro lino lisuumusibwe lituuke ku hospital level. Bwe linaaba lisuumusiddwa abamu ku ezimu ku ndwadde eziweerezebwa mu malwaliro amalala nga Kiruddu, Enaggulu, Nawakawempe, abalwadde abo baba basobola okujjanjabirwako awo.
Dr. Emmanuel Mukisa Muwonge era asabye minisitule y'ebyobulamu erowooze nnyo ku bizinga by'ebusi nga ddwaliro lyayo yandisaanidde lirinyise ku ddaala erya Health Center 4. Akulira abakozi n'ebyemirimu mu bubaka bwe bwatise Katamba Mathias nga yakulira eby'abakozi mu disitulikiti alabudde abasawo abatalina bbaluwa okuva mu kitongole ekibataba mu Uganda nti obudde bonna bandifuna obuzibu kubanga disitulikiti tajja kukkiriza kutanzibwa.
So that's when we are going to now come with the joint effort. We are going to have a time before. And we are going to issue a circular. So those of you who are seated and cannot go to your